kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sidio tamani
Mamadou Wattaratu bogi jande fan hala Mamadou sama sewu jamnel Instagram hiribe ko warata chapane nayo pam ben yimbele pamina ma le balli tati kabaru ben sakade basiji landini don no woni fedde ben rewbe e hayabe kumni be hewtagul jam e dawral en jahanna hande to tamba tambe tamba feto le cercle barfobe ben memde hala Samba Kumba ben Samba modo hore yalla andude ko dum furti e le finata wadi ngon sema ko jam men keredu jande bismillah sakrab den noto yoroso ton holtama wiide ko warata chapanno hayabe rewbe lolirbe blogger en ben no gadi non kartal jande e famu balli tati do ben hono sakade e jogade basiji lani dun won fedde rewbe hayabe do faba wakande e do faba wakande waltere wakati nyande altinere nyande aljumare de galtimi keddo na fostan Ousmane Yal Wuli e Alcisse
le balli tati hakke himbe chapanno hawrbe hen kartidi do sardeji bawdi sakade basiji e yirwere gonda le jam e deere e wi hunjanim en no hore de jande faanda mudun yo sembinde darne sukabe jokolbe e nandinobe kabaruji do nyibugol jam Fuseni Dem woni secrétaire général walde noddirten association des femmes et jeunes engagés pour la paix
cette formation vise
à de do jande waran sembinde bawde rewbe hayebe fayeto nantinobe kabaruji yoroso do dati di hani jokkude fa sakko basiji yimbel ngarbe hawrude hembe so janginama kam en do ana wawi yottaade le janyeli mu en andida yimbel gombe tombe hono wawi wadde kany endu yalla ana sakko kany ana darono basi
tiagande jonde balde tati hawrbe henbe cultivide belte kesane e de jande e wi mabbe famuji kesi kewdi be kebi e be lanini du ko letinde bata keji no jam hebirte e latade surobe hakkunde jallenyi
le balde didde kuleji kewdi woni di kebmi famudo mudum bangal sakkade basiji hodo woni basi e hore hono dum hani daranede so yimbe didom ana wondi habo na janyeli didi ana wondi habo hono watte yella idum sakke hono min gatta fami anda hodum sabi dum hono dum hani daranede dum dum darna mudum ana mawni sanni so min jibbe hebule jam hakune keddede buri fu hakune yimbe dido e hore
wonno ko Ali Haider hebini sijo tamani iude yoroso
to kutalo tonno famminde jamarande buri fufu rewbe do nyaw cancer indi wono faanda nyaloma humpitingol nyande jiddi mars 2026 to jangnirde école santé espoir susi o wono habo indi be nyaw indi yo bangal nyaloma hak ben hertanande hakiji rewbe to gawtol ta wiide imadara habo podde bonde be dum cangol hore bengu lewdon ka ku wadama bete alande ben hawrunti du hawrtini ko warta chapande njo hayebe bangal projet mara ani knafuni landini be misni wiide jeunesse jogino piltal woni nuygal leydi to kulguro tonno terrain keso basket utama nyande ala jetti mars 2026 fedde gent of africa itti jawdi mudun e do yela federation basket mali ultan video o don nok o latto sababu inde ande en hewbe njirewa e le ben ko warta ko le region den no fodde amen waynondirde en darna ko de to tamba feto le cercle bafla be droit des femmes jan ben janta kanko Samba Kumba dum woni Samba mo modo hore sabi alhali hore mako ka ben kedo nako ben ko dum sawi ka kulle kewde felicisuko yo baylo to solenta kedo nako hali do fostango Alcisse
Samba Kumba anan
Samba Kumba kany wonno gido mamma noddirteedo Sadio Musa no wonno chukalinne ina mako ana bambannomo lumbinamo mayo ngobe noddirta bakoy nyande wotere bambare ne o bambiri moné hunti no o wondino lumbididde e makone suko o samili ndiyan dam lewru e balde sappo sebbe fayato somono awobe ngombele ondo nukufu tewtimo afe goto yitaima bete goto rewbe lonnonobe danyer mayo do yihi dan yer maayeto suka goto kulbe be jehibe kannuyi worbe ngendi Samba Kumba wonno ila nem golatike gorko kaydinido ko o halifu wada
secrétaire dokkatene kabaruji amay kirduji hande di on jarama hedade en kirejam